Kanipula pule amacilo akuni bantwana benkosi. Kuthiwa xa kuyolekileyo igqirha lendlela ngukongqothwane, nkosi yendlela ngukongqothwane, yonke into ngukongqothwane, qubule gqitha ngukongqothwane. Hewu, 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 anivake imikhulungu indakamadoda.